Domino Servite School Choir.
Thank you very much to the DSS School Choir.
Sibonile ke muva sebeza bonke nabancanyanyana no thisha babo ngisho no thisha nhloko wabo ecula kanye nabo.
Was it wonderful seeing all the youngsters, real young ones coming in together with all the staff and even their principal joining in the acclaim.
Siyabonga kakhulu.
Thank you very much.
Ngicela abafundisi ukunethulela Baba O'Kennan, Hamilton and Mbatha.
Now, dear ministers, I would like to introduce to you our dear father, Canon Hamilton in Mbatha.
Ubaba Mbatha usebenze iminyaka ngeminyaka emsebenzini wenkosi phansi kwebandla lamasheshi ezigabeni ezahlukahlukeneyo.
And he now for years has served the Lord in the Anglican Church in different various positions.
We konzile inkosi elikhonza ibandla engumpristi kwidiocese yakwaZulu.
And he has served the church, the Christians in the KwaZulu diocese of Zulu, or shall we say the diocese of Zululand.
Sebesemsebenzini wenkosi umthiya iminyaka ebalelwa emashumi ayisithupha nane.
And this is the 64th year in ministry.
Kwaze kwaba ke ngesikhathi thatha ke umhlala phansi ngo-2006. Hayi wayese ethatha umhlala phansi.
And he served quite a number of parishes until his retirement in 2006.
Noma ke esewuthathile umhlala phansi kodwa uyaqhuba umsebenzi wenkosi endaweni ehlukahlukene lapho esuka emenywa khona njengoba namhlanje sinaye la.
And although he is in retirement, he continues serving the Lord on wondrous occasions as we see him today amongst us.
Impela indaba ezitha nakuthina kuyinhlanhla ukuthi sibe nawe la. Sithi nje impela hayi Jesu lo.
So, Ndabizita, we are so glad that you can be with us. We see the Lord performing his wondrous deeds.
Abamaziyo ke mase sithi Jesu lo bayazikuthi hayi sesikhuluma ngomthiya.
There's a special form of admiration that he is addressed with.
Usebenzile futhi umthiya engumeluleki wombishopi ngokwezinga elithize.
And he has also is in the position and has acted as an advisory in his advisory capacity to the bishop.
Wahlonishwa ngumbishopi waseKapa ngokuthi abe ngucanon kungabi nje ureverend. Kodwa ba ucanon wahlonishwa ngoba esesigungini esiphezulu emsebenzini wenkosi eqhuba ivangeli.
And you might add that the title canon is an honorary title conferred upon a member of the clergy for faithful and valuable service to the church. This is much about the caliber of service which Canon Mbatha has rendered in the Lord's vineyard.
Kuke kwakhona isikhathi futhi lapho ibandla lalingenaye umbishopi kwadinga ukuthi abambe umthiya lapho iminyaka emibili nesigamu ebambe indawo yokuba umbishopi.
And he was chosen as Vicar General in 2019, acting as bishop when there was no bishop, a position which he held for 2.5 years until the next bishop had been elected.
Kanti futhi umthiya uyatholakala nasemisebenzini yokuthuthukisa imiphakathi eyahlukahlukene ey'ndaweni ey'hlukene elekelela imiphakathi kwezentuthuko.
Excuse me. He's also been involved in quite a number of community development projects.
Ngalo kumbona mina umthiya lapha ya sasila pha kwenye inkonzo emasotsheni enquthu cisho beku 1997 noma 1998 kulezo ikhati.
I think I first saw our beloved preacher there in emasotsheni in the Nqutu area.
Sasimenyiwe simsakazo iRadio Kwezi inkanyezi yokusa siyoqopha inkonzo lapho ngathothi hayi umthiya oshumayelayo ekhuluma ngokusebenza kamoya ingcwele kumuntu.
We had been invited as Radio Kwezi where he was speaking about the working of the Holy Spirit in a person's life.
Emlinganisa umoya ingcwele nesijingi uma sekufakwe imvubelo kuso thina ke ngale kwelenkaba yami siye sithi umncindo kodwa kwezinye indawo bathi sijingi wafaka imvubelo phakathi uzobona ukuphila kuyo umncindo lo kusi sijingi lesiqale kube khona ukuthi gcwi 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 ubone sekukhona ukunyakaza manje ngoba sekufakweni imvubelo.
And he likened the working of the Holy Spirit as a form of yeast that is put into the lump, and then it starts its activity within this lump, and then you see, so to say, bubbles forming and showing that this is now actively penetrating the whole lump.
Esho khona ukuthi uma umoya ongcwele esefikile kumuntu akuthuli nje ukuthi du umoya ongcwele esebenza kuba khona ukunyakaza ngeke umuntu athule nje ebese esebenza umoya ongcwele uyanyakaza lihamba ivangeli.
Illustrating that if the Holy Spirit comes into a life, it's not just all still waters, but there are, the whole life is quickened, the whole life is infiltrated, and the person is enabled to evangelize and bring the gospel in power.
Uma nganezela ke uma sefikile umoya ongcwele lithi iBhayibheli wazoqondisa izwe ngesono akukwazi ukuthi kuphile isono ebandleni kumuntu onegama lika Kristu.
And may I add, if the Spirit comes, then he convicts a person of sin. And a church cannot continue living in sin, but a person is convicted and straightened about the wrongs in his life.
Ngeke kwaba khona ubunyama bezono ebandleni lika Kristu lilonke. Uma simlalela ngempela umoya ongcwele sivuma asisole asiqondise ngezono ebandleni.
There will not be the darkness of sin in the church at large of Jesus Christ once the Holy Spirit works in people's lives and convicts and straightens regarding sin.
Incwadini yezenzo sithola uPetro esendlini kaKhoneliyo ngelinye ilanga uthi ke manje sesikhona sonke phambi kukaNkulunkulu ukuba sizwe lokho okuthunyiwe inkosi.
In Acts chapter 10 we hear of Cornelius addressing Peter and those that had come. We are all gathered now to hear what the Lord has to impart us with and to share with us.
That is it.
Our beloved preacher.
Ngiyanibingelela nonke bathandekayo egameni lenkosi yethu nomfeli wethu uJesu Kristu.
Brethren, I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ.
Ngizizwa ngithobeke kakhulu uma ngithola ngimi phambi kwenu nonke bathandekayo.
And brethren, I feel truly humbled as I find myself standing here before all of you.
Ayikho into ebengayenza uNkulunkulu mase ekhombe umunwe, sekukhombe ngomunwe akaphikiswa.
Well, I cannot do otherwise. If God has pointed at you with his finger, you need to obey.
Angisavamsike kuyiroba kakhulu manje. Ngoba ngingambongi uNkulunkulu nangakho kuma kanje phambi kwenu.
And the reason that I really thank the Lord that I can stand before you.
Ngoba angifuni ukuba uma ngekwahlulelweni abese khuluma ngesingisi kimi ethi you missed me here.
I don't want to stand on the day of judgment and then he says to me, if I would put it in English, that he missed me here.
Awungibonanga lapha.
He didn't see me here.
Nani ke bathandekayo, join me. Ukuba angathi uNkulunkulu, you missed him here.
So, also with you, may you join me in that the Lord may not say to you that he missed you here.
I will read two passages from the scriptures. I'm using the King James Version.
Ngizofunda iziqephu ezimbili, ngifunda ngekhumusho le King James.
The first one is from the Gospel according to St. Matthew, the 28th chapter, beginning at the 16th verse.
Okokuqala sizofunda la evangelini ngoka Matthew. Isahluko sangamashumi amabili neshiya galumbili ivesi leshumi nesithupha.
The other one will be the Gospel according to St. Luke, the 24th chapter, beginning at the 45th verse.
Bese ke emva kwalokho sofunda kukaLuka isahluko sangamashumi amabili nane sifunda evesini langamashumi amane nanhlanu.
From Gospel of St. Matthew, from the 16th verse.
I guess funde la manje ngoka Mateo, kusukele vesini lika 16.
Then the 11 disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them.
Kepa abafunde bayishumi nanye. Baya eGalile kuleyo ntaba uJesu ayibayalele yona.
And when they saw him, they worshipped him, but some doubted.
Sebembona bakhuleka kuye, kepha abanye bangabazi.
And Jesus came and spoke to them, saying, all power is given to me in heaven and in earth.
UJesu wasondela wakhuluma kubo wathi ngiphiwe onke amandla ezulwini nasemhlabeni.
Go you therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost.
Galoko hambani nenze izizwe zonke abafundi nibabhaphatise egameni likaYise nelendodana nelikaMoya oNgcwele.
teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the world.
Nibafundise ukugcina konke engiyale ngakho. Bekani, mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe.
Luke chapter 24:45.
Beseke siye lapho kuLuka isahluko sangachuma mabili nane iverse lika 45.
Then opened he their understanding that they might understand the scriptures.
Khona wayesevula ingqondo yabo ukuze baqonde imibhalo.
And said to them, thus it is written, and thus it is behoved Christ to suffer and to rise from the dead the third day.
Wathi kubo kulotshiwe kanje ukuthi uzakuhlupheka uKristu avuke kwabafileyo ngosuku lwesithathu.
And that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem.
Kushunyayelwe egameni lakhe ukuphenduka kube ngukuthethelelwa kwezono ezizweni zonke kuqalwe eJerusalem.
And you are witnesses of these things.
Nina ke ningofakazi balezi zinto.
And behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry you in the city of Jerusalem until you be endued with power from on high.
Begani, ngiyathumela kini isithembiso sikaBaba, kepha hlalani emzini, nize nembathiswe amandla avela phezulu.
You also find this from the Gospel according to St. Mark and St. John.
Lokho siphinde sikthole futhi evangelini likaMarko nelikaJohane.
From all these passages, we learn that Jesus commissioned his disciples.
Kuzo zonke lezi ziqephu, sifuna ukuthi uJesu wabathuma abafundi bakhe.
He sent them to go and make disciples.
Ukuba bahambe bayokwenza abafundi.
But he warned them not to be to move away from Jerusalem until they are clothed with power from above.
Kepha wabayala ukuba bangasuki eJerusalem baze bembethe amandla avela phezulu.
We are a sent church.
Silibandla elithunyiwe.
Jesus said, I will be with you always.
UJesu wathi ngizoba nani njalo.
Which means that when God sends his people, he does not send them barehanded.
Ngamanye amazwi, uma ethuma ibandla lakhe akabathumi bengaphethe lutho.
But he equips them with his own presence.
Kodwa ubanikeza futhi ubahlomisa ngobukhona bakhe.
Lithizwe likaNkulunkulu, for God so loved the world.
Izwi likaNkulunkulu lithi ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka.
Wayesethumela indodana yakhe kunguphela kwayo ukuze ukuthi nobani nobani okholwayo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade.
So that he loved the world so much that he sent his only begotten son so that whoever believes in him should not perish but have everlasting life.
Jesus' mission was to save people.
Umsebenzi kaJesu bekungukuthi asindise abantu.
It was to call men back to God.
Ukuba abize abantu babuyele kuNkulunkulu.
Back to Eden.
Babuyele engadini yase Eden.
Back to their management position.
Babuyele endaweni yabo yokuphatha.
He came to call us back to himself.
Uzile ukuba asibize sibuyele kuyena.
Remember, my brothers and sisters, that man and God had an intimate relationship until the devil, Satan, sin separated them.
Kumbula bafethu nodadewethu ukuthi umuntu noNkulunkulu babe nobudlelwano obujulile baze bahlukaniswa isono.
And the man lost his position of management.
Umuntu wayeselahlekelwa isikhundla sakhe sokuphatha.
Where are you?
Wena ukuphi na?
That's the first question you find from the Bible.
Umbuzo wokuqala othola khona eBhayibhelini.
Hayi ngoba uNkulunkulu wayengamboni umuntu.
Not because God didn't see man.
Kodwa ngoba wayeselahle lokho ayemphathise khona, the management position.
But because he had lost that which God had imparted to him in dao yokuphatha.
But Jesus, before he started his mission of saving men, he was filled with power from above.
Kodwa ngaphambi kokuba aqale umsebenzi wakhe uJesu wokusindisa abantu, wagcwaliswa ngamandla avela phezulu.
Uyokuthola lokho from Luke chapter 3 verse 21.
You'll find that in Luke chapter 3 from verse 21.
And as he was praying, heaven was opened and the Holy Spirit descended on him in bodily form like a dove. And a voice came from heaven, "You are my son, whom I love. With you I am well pleased."
Kwathi ethandaza izulu lavuleka, umoya ongcwele wehlela phezu kwakhe njengejuba, futhi kwavela izwi ezulwini elithi, "Wena uyindodana yami engiyithandayo, ngithokozile ngawe."
So we learn from this passage that Jesus was to carry his mission of saving men by God's approval.
Lokho ke kulesi siqephu siyathola ukuthi uJesu ubezoqhubeka nomsebenzi wakhe ethokozelwa nguNkulunkulu.
After this incident, we learn that he was led by the Spirit to the wilderness where he underwent temptations.
Ngemva kwalesi sigameko sifuna ukuthi waholwa ngomoya ongcwele ehlane lapho walingwa khona evivinywa nguSatan.
He was tested by the devil.
Wavivinywa nguSatan.
Satan acknowledged Jesus's power, but Jesus did not respond positively what Satan was saying.
USatan wavuma amandla akhe ngandlela thize, kodwa uJesu akazange akumele lokho uSatan ayekusho.
The reason was that though he was human, but the Holy Spirit had uplifted him from natural to supernatural.
Isizathu kwakukuthi nakuba wayengumuntu kodwa umoya ongcwele wamphakamisile kusukela kwemvelo kuya kwamandla angaphezu kwemvelo.
He therefore was completely under God's will.
Ngakho wayithobela intando kaNkulunkulu ngokupheleleyo.
He was fully controlled by the Holy Spirit.
Wayelawulwa ngokugcwele kumoya ongcwele.
He therefore could not listen to any other instruction from anybody else other than God, his Father.
Wayengakwazi ukulalela noma ukuthatha imfundo kunoma ubani ngaphandle kwakhe ubaba wakhe uYiso sezulwini.
The Holy Spirit empowered him for his mission of saving men, which cast through the wilderness as well as through the cross.
Umoya ngcwele wamhlomisela umsebenzi wakhe ngamandla wokusindisa abantu, umsebenzi odabula khona ehlane, odabula nasesiphambanweni.
This is why he asked his disciples not to move away from the city, not to move away from Jerusalem, but wait until they are filled with the Holy Spirit.
Ingakho wabayala bafundi bakhe ukuba bangasuki eJerusalem, kodwa balinde baze bagcwale uMoya oNgcwele.
Holy Spirit means God Father and God Son indwelling man.
UMoya oNgcwele kusho uNkulunkulu uYise loNkulunkulu oyindodana bakhile kumuntu.
You'll find that from the Gospel according to St. John, verse 20.
Lokho ke sizokuthola lapha evangelini lika Johane isahluko sangamashumi amabili.
Ngufundike. We learn earlier on that Jesus said, I'll be with you always.
Sizwile ngaphambilini ukuthi uJesu wathi ngizoba nani njalo.
Ngoba uhlala kumuntu ngalemfihlakalo engumoya oyingcwele.
Because he indwells man with this mystery of the Holy Spirit.
All this shows us that the work of saving man entrusted to Jesus was to continue.
Konke lokho kuyasikhombisa ukuthi lo msebenzi uNkulunkulu wamphathisa uJesu wokusindisa abantu bekumele ukuthi lo msebenzi uqhubeke.
We are therefore his channel.
Ngamanye amazwi thina ke si hi channel yakhe.
We have been commissioned by the Lord Jesus Christ to continue his ministry of saving men.
Siyindlela yakhe yokuxhumana nabantu. Sithunyiwe inkosi uJesu ukuba siqhubeke nenkonzo yakhe yokusindisa abantu.
We as ministers in the Church of God are to take the charge from Jesus Christ to go out in his name and under his authority to heal the sick society.
Thina njengezinkonzi ebandleni likaNkulunkulu kumele silalele umyalo kaKristu ukuphuma ngegama lakhe ngaphansi kwegunya lakhe lokuphulukisa umphakathi ogulayo.
And at our time we have so many challenges.
Kulesi sikhathi sethu sinenselelo eziningi.
There are so many ills which are going on in our country.
Ziningi izifo ezikhona ezweni lakithi.
This was the work of Jesus Christ. This was his mission. But now he wants to share it with his followers.
Lokhu kwakungumsebenzi wakhe, kodwa manje ufuna ukuhlanganyela kuwo nabalandeli bakhe.
Jesus Christ wants us to be partakers of his nature.
UJesu ufuna sibe ngabahlanganyeli bemvelo yakhe.
His nature is holy. His nature is whole.
Imvelo yakhe ingcwele. Imvelo yakhe iphelele.
We are sent to go and make disciples.
Sithunyiwe ukuba sihambe senza bafundi.
Remember, my brothers and sisters, that a disciple is the one who bears Jesus Christ's character.
Kumbulani, bafwetu no tatwetu, ukuthi umfundi nguye lo ophethe isimo sika Christ.
We as ministers are carriers of Jesus Christ's life.
Tina njengezinkonzi singabaphathi bokuphila boka Christ.
We are sent to go out to deposit Jesus Christ's life to people's lives.
Sithunyiwe ukuba siphumelezweni sifake impilo kaKristu ezimpilweni zabantu.
Christ, who is the center of everything, must be formed in people's lives.
UKristu okuyisikhungo sakho konke kumele ukuba abunjwe akhiwe ezimpilweni zabantu.
Athi uPawula Galatians 4:19, athi bahlobo bami enginemihelo ngani, bengithanda kangakanani bangabe uKristu usewakhiwe kini.
In Galatians 4:19, Paul says, brethren, you for whom I have birth pangs, oh that Christ may have already been formed in you.
This is our assignment. Christ must be formed in people's lives.
Lesi isabelo sethu, uKristu kumelwe ukuba akhiwe ezimpilweni zabantu.
As ministers, the anointed, the set apart, are to bear the character that resembles Jesus Christ.
Njengezinkonzi zogcotshiweyo, uKristu kufanele sithwale isimo sika Christ.
St. Paul says, follow our example as we follow Christ.
UPaul uthi, yibani ngabalingisi bami njengokuba nami ngilingisa uChrist.
The second Thessalonians chapter 3.
Kuba seThessalonika esesibili isahluko sesithathu.
Verse 19.
Ivesi lika 19.
We are to put Christ in people's lives.
Kufanele simfake uChristu ezimpilweni zabantu.
We are to present everyone perfect in Christ.
Kufanele simveze umuntu ephelele kuChristu.
We are meant to call all men back to God.
Sihloselwe ukubiza bonke abantu babuyele kuNkulunkulu.
This is God's purpose.
Ilene injongo kaNkulunkulu.
We are to follow Christ's footsteps.
Kufanele silandele ezinyathelweni zikaKristu.
We are to have a character that is worth following.
Kufanele sibe nesimilo esifanele ukulandelwa.
Yiba umzalwane olandelekayo. If you have the life of Christ, you are the light of the world.
Uma unokuphila kukaKristu, ungukukhanya kwezwe.
People will follow the light in you and not you.
Abantu bazolandela ukukhanya okukuwe, hayi wena.
Because light is Jesus Christ himself.
Ngoba lokhu kukhanya uJesu Kristu uqobo lwakhe.
So people will follow Christ in you.
Ngamanye amazwi bazomlandela uKristu okukuwe.
We are to be vessels that carry Christ to the people of God.
Kufanele sibe izitsha ezithwala uKristu zimyisa kubantu.
I must be the address of Jesus so that whoever follows me sees Jesus or meets Jesus without getting lost.
Kumele ngibe ikheli lika Christu ukuze noma ubani ozayo engilandele abone uJesu kimi noma ahlangane noJesu ngaphandle kokuduka.
If the address is wrong, the letter will not reach where it's sent to. Iyaduka incwadi. Idukiswe ikhele li wrong.
The letter will go lost because of the wrong address.
Ngakho ke landeleka mzalwane.
Therefore, be worth following, brother and sister.
We need to be made so that we go and make.
Kufanele sibe ngabantu abakhiwe ukuze singahambe sakhe.
You remember Jesus when he called his disciples, follow me and I will make you fishers of men.
Remember, kumbulani lapho uJesu ebiza abafundi bakhe wathi ngilandeleni ngizonenze nibe ngabadobi babantu.
UJesu ehleli nabafundi bakhe enza zonke imangaliso. Awuzwa kuthiwa uJesu enabafundi bakhe wayenza, hayi ukuthi wayezenza nabo lezo imangaliso.
So Jesus was with his disciples when he performed those miracles.
Yes. At that time, he was still imparting his life into their lives.
Ngaleso sikhathi wayesekulomsebenzi ukuba afake impilo yakhe ezimpilweni zabo.
He was depositing his life in their lives.
Wayekukho lokhu ukuba athathe impilo yakhe ayifake ezimpilweni zabo.
God is holy in all that he does.
UNkulunkulu ungcwele kukho konke akwenzayo.
And his plan for us and for all his people is that we should be holy in every department of our lives.
Futhi intando yakhe maqondana nathi sonke ngokuthi sibe ngcwele kuyo yonke imkhakha yempilo yethu.
The only way in which this can be fulfilled, can be realized, is for us to let the Holy Spirit indwells us and controls us fully.
Yinye indlela lokhu kungafezeka ngayo, kugcwaliseke ngayo kithina, ukuthi sidedele uMoya Ngcwele ukuthi akhe kithina, ahlale kithi, asilawule ngokugcwala, ngokugcwele kukho konke.
And so to teach us how to receive that wholeness of life which God wants us to have and which he has made possible.
Futhi asifundise ukwamukela lokhu kuphila okuphelele kuNkulunkulu afuna ukuba sibe nakho, futhi akwenze, wakwenza ukuthi kwaba nokwenzeka.
Without the Holy Spirit, we cannot move.
Ngaphandle kukaMoya Ongcwele, asikwazi ngisho nokunyakaza.
We cannot cut across the wilderness.
Asikwazi ukudabula ehlane.
We cannot stand the testing times.
Asikwazi ukumela izikhathi zokuvivinywa.
We cannot drink the cup that Jesus Christ drank.
Asikwazi ukuphuza indebe ephuzwa yinkosi yethu Jesu.
Instead, we will change the stones into bread.
Esikhundleni salokho sizoguqula amatshe abe yisinkwa.
Silalela uSathane.
and listen to Satan.
The Holy Spirit enables us to stand for the truth and by the word of God.
Umoya ngcwele usenza simela iqiniso nezwi likaNkulunkulu.
Come what may, ingane kaBaba uNkulunkulu, izinto sekuthiwa zibheke phansi zabheka phezulu. Uma umizwini kaNkulunkulu umi owakuzwayo. Owakuzwayo uyama ngoba uma ngoJesu.
So no matter what the situation, but if you have the Holy Spirit, you'll be able to stand.
We are more than conquerors through him.
Siso twentweni loqoba ngaye.
Ah, Jesu lowo.
That is Jesus.
The carrying of Jesus Christ's life is costly. It involves self-denial.
Ukuthwala ukuphila kuka Jesu Kristu kuyabiza futhi kudingeka ukuzidela.
Self must go.
Umina kumele kuba aphele.
Carrying Jesus Christ's life and forming Jesus Christ in people's lives goes with pain.
Ukuthwala ukuphila kuka Jesu nokwakho ukuphila kuka Jesu Kristu ezimpilweni zabantu kuhambisana nezinhlungu.
Hear what St. Paul says.
Lalela kusho uMpostoli Paul.
Not only so, but we also rejoice in suffering, because we know that suffering produces perseverance. Perseverance, character. And character, hope. And hope does not disappoint us, because God has poured out his love into our hearts by the Holy Spirit, whom he has given us. You find that from the Romans 5.
Kuba se Roma isahluko sesihlanu siyafuna ukuthi kepha kusiko lokho kuphela kodwa sizibonga naze nginhluphe nangezinhlupheko ngokwazi ukuthi ukuhlupheka kuveza ukukhuthazela ukukhuthazela kuveza ukuqiniseka. Uqiniseka kuveza ithemba. Ithemba alijabhisi ngokuba uthando lukaNkulunkulu lutheliwe ezinhlizweni zethu ngomoya ongcwele esinguphiweyo.
Simangaye umoya ongcwele.
We stand through him, the Holy Spirit,
which is God Father, God Son, sustaining us.
Ubaba oyindoda, ubaba uNkulunkulu ngubaba, uNkulunkulu wendodana abakithi abasithwalayo.
We see Jesus and what God did to him.
Sibona uJesu nalokho uNkulunkulu akwenza kuye.
To make him what he is today.
Ukumenza lokho ayikho namuhla.
We see the way he went and the path he trotted to become the author of our salvation.
Sibona indlela ahamba ngayo nendlela ayinyathela ukuba abe ngumqambi wensindiso yethu.
What he did, we see in Jesus.
Lokho yini lokho sikubona kuJesu ayekwenza.
He was deliberately made lower than angels for a little while.
Wenziwa wabamncinyane kunezingelosi isikhashana.
This must be so hard for him who created all things, including the angels.
Bekufanele ukuthi kube nzima kakhulu kuye owadala izinto zonke ngisho nezingelosi.
He was made lower than the works of his hands.
Wenziwa wabamncinyane kunemsebenzi yezandla zakhe.
Why?
Ngani?
It is that he may be by the grace of God taste death for everyone, he would later bring out life.
Ukuze ngomusa kaNkulunkulu anambithe ukufa akunambithele wonke umuntu kamuva wayezoveza ukuphila ekufeni
abuye futhi and bring out of darkness bring out light
aveze nokukhanya ebumnyameni.
The suffering, the death was a necessary price for him to bring forth much fruit and many sons unto glory.
Ukuhlupheka nokufa kwakuyinani elidingekayo ukuze athele izithelo eziningi ayise amadodana amaningi enkazimulweni.
And because of the death he suffered, we see him now crowned with glory and honor.
Futhi ngenxa yokufa ahlupheka ngakho simbona manje eqheliswe inkazimulo nodumo.
Igama lakhe laphakanyiswa laweqa onke amanye amagama.
His name was raised high above every other name.
This was as a result of what he had gone through.
Lokho kwakungenxa yalokho ayedlule kukho.
It was because of his having suffered death.
Kwakungenxa yokuthi wahlupheka kwaze kwaba sekufeni.
It runs across the scriptures.
Lokho kutholakala eBhayibhelini lonke.
Philippians chapter 2 verse 8 and 9 confirms this same matter in another way.
Kuba sePhilippi sahluko sesibili iverse lesishiyagalombili neshiyagalolunye kuqiniseka le ndaba efanayo ngenye indlela.
God gave him the name above every name.
Kuqinisekisa le ndaba ngenye indlela uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu.
Also in Hebrews chapter 2 verse 10 we find that he achieved salvation through suffering.
Futhi kumaHebheru isesiluku sesibili verse leshumi sithola ukuthi wafumana insindiso ngokuhlupheka.
Ngamanxeba akhe nangemvimbo yakhe abantu bayasindiswa.
Through his wounds and through the marks that he obtained, people are healed.
We see then that when God calls and make you a leader that is fit to lead others to the kingdom of God, back to God, back to Eden, it is proper for him to subject life to death and suffering, so that you might be perfect and correct leader, fit to lead others to heaven.
Siyabona ke ukuthi lapho uNkulunkulu ekubiza wena futhi ekwenze ube ngumholi ofanelekile ukuhola abanye abantu embusweni kaNkulunkulu babuyele eEdeni kufanelekile ukuba athobise ukuphila ekufeni nasekuhluphekeni ukuze ube ngumholi ophelele futhi ofanele ukuhola abanye ezulwini.
Perfect means maturity in this context.
Kule ndaba okuphelele kuchaza ngokuvuthwa.
We grow to maturity through suffering.
Sikhula sibe ngabavuthiweyo ngokuhlupheka.
The school of suffering is the school of leadership.
Isikole sokuhlupheka kuyisikole sobuholi.
Ngeke ube umholi singakushayanga. We are carriers of Jesus Christ's life and we cannot bypass suffering.
Singabathwali bokuphila buka Jesu Christu ngeke sikwazi ukugwema ukuhlupheka.
We are the extension of his saving life.
Singuqhubeka ngokuphila kwakhe okusindisayo.
Do not move away from the city until you are clothed with power from above.
Ungasuki emzini eJerusalem ungakwembathiswa amandla avela phezulu.
You do not go naked.
Akumele ukuba uhambe unqunu.
And you cannot stand the testing times, the sufferings, without being empowered and strengthened by the Holy Spirit.
Futhi ngeke ukwazi ukumela izikhathi zokuvivinywa nokuhlupheka ngaphandle kokunikezwa amandla nokuqiniswa umoya ongcwele.
The Holy Spirit is the mark that we belong to Christ.
Umoya ongcwele unguphawu lokuthi singabaka Jesu.
It is the mark of ownership.
Kunophawu lokuthi singabakhe.
Finally, my brothers and sisters, let us remember that every man who would bear any measure of authority over others will only be a delegate.
Ekugcineni bazalwane, masikhumbule ukuthi wonke umuntu ozoba negunya elithize phezu kwabanye uzoba isithunywa kuphela.
For a person to stand in a place to exercise spiritual authority over others, it will only be dedicated to him by God.
Ukuze umuntu ame endaweni ethize abe negunya elingokomoya phezu kwabanye uyonikezwa lokho kuphela nguNkulunkulu.
The essential prerequisite qualification for a man to be appointed a representative or delegate of God is this proven submission and absolute obedience.
Ukufaneleka okubalulekile ukuze umuntu aqokwe njengesithunywa sikaNkulunkulu esimele uNkulunkulu ilokhu kuzithoba nokulalela okupheleleyo.
Chosen and destined by God the Father and sanctified by the Spirit for obedience to Jesus Christ and for the sprinkling with his blood.
Bekhethiwe ngokwazi phambili kukaNkulunkulu uyise ngokugcwaliseka ngokungcweliswa kukamoya kukho ukulalela nokufafazwa ngegazi likaJesu Kristu.
Sho njalo 1 Peter 1 verse 2.
We find that in 1 Peter 1 verse 2.
Though Jesus was the Son of God, he took upon himself the form of a man and appeared in human nature.
Nakubu Jesu wayindodana kaNkulunkulu wazithathela isimo somuntu futhi wabonakala emvelweni yomuntu.
It became necessary for him to learn obedience, to prove obedience, and to perfect obedience.
Kwaba nesidingo sokuthi afunde ukulalela, aqinisekise ukulalela futhi akuphelelise.
Obedience for Jesus meant submission to God's authority and all that's delegated and all delegated authority in everything.
Ukulalela kuJesu wakusho ukuzithoba egunyeni nasemandleni likaNkulunkulu nasegunyeni lakho konke okumiswe nguNkulunkulu.
It meant waiting to be told where to go and what to say.
Kwakusho ukulinda ukutshelwa ukuthi kumele aye kuphi nokuthi Loko kufanele ukuthi akhulume.
UJesu wayengakufihli kukho konke akwenzayo ukuthi akenze umathanda kodwa angenza intando kaBaba ongithumileyo.
Jesus never hid it from us that he didn't do his own thing. He didn't do what he wanted to do, but he always followed and obeyed his Father's will.
He acted only upon instructions, as he could of his own do nothing.
Wenza kuphela ayalwe ngakho njengokuba ayengakwazi ukwenza lutho ngokwakhe.
Do not move away from the city until you are clothed with power from above.
Ungasuki emzini uze umbathiswe amandla avela phezulu.
Unless we receive enjoyment from on high, we cannot fulfill our mission that has been entrusted to us by God.
Ngaphandle kokuthi simukele okuvela phezulu, asikwazi ukufeza umsebenzi esiphathiswe wona.
That is of the formation of Jesus Christ's life in people's lives.
Okungukubunjwa ngokuphila kuka Jesu Kristu ezimpilweni zabantu.
Depositing Jesus Christ's life in people's lives.
Nokufaka uKristu ezimpilweni zabantu, sim deposit kubantu.
For you cannot deposit what you do not have.
Awukwazi kodwa ukufaka ongenakho.
Go and make disciples.
Hamba, hambani nenze abafundi.
This means that you deposit Christ in a person.
Lokho kusho ukuthi ufake deposit ukuphila kukaKristu kubantu.
The church, God's church, is a dispensary.
Isonto likaNkulunkulu li dispensary.
And as ministers are like a mobile clinic.
Thina njengezinkonzi zikaNkulunkulu sifana nomtholampilo ohambayo.
Inesi elisebenza e-mobile clinic alivele liphume nje lihambe lithi liya ku-mobile clinic. Liqala e-dispensary.
A mobile clinic doesn't just go out and go out as a mobile clinic to operate. It first starts at the dispensary.
Lithatha i-cooler box yalo lifake yonke medication eliyidingayo and it goes out.
A cooler box, and then it'll take all the medication, put it in that box, it keeps it cool, and then it goes out.
Uyabona ke uba nenkingi umuntu ongakazama amukela uJesu.
Well, do you see that a person who hasn't received Christ has a problem?
Yini ozothi uyela mobile clinic uphetheni?
You go out as a mobile clinic, but what have you got to offer?
Ngoba siphuma laphana uphethe okuphetheyo ozofika ukunikeza abantu. Angafiki umuntu ephethwe yikhanda awuphethe ngisho impushana yekhanda.
Otherwise, you go out and somebody comes to you with a headache and you've got nothing to offer them. You don't even have headache tablets.
Nomuntu uzothika ayikho lento okuthiwa yi-mobile clinic lapha bengiphethwe yikhanda abekungekho ngisho i-grandpa.
And the person
impushana yekhanda.
You know, that mobile clinic is useless. I got there, I had a headache, and I didn't even have grandpa powder.
The church of God has been equipped with the life of Jesus Christ.
Ibandla likaNkulunkulu lihlonyisiwe impilo kaJesu
to go out and disperse Jesus Christ's life empilweni zabantu.
Ukuba so that it can go out and dispense the life of Christ to people.
We are sent to go out and dispense Jesus Christ's life.
Sithunyelwe ukuba siphume siyokhipha ukuphila kuka Jesu Christ.
We are the carriers of Jesus Christ's DNA ulibofuso. People must see Jesus through us.
Kumele ukuba abantu bambone uKristu kithina.
If there is anyone who wants Jesus Christ, makukhona umuntu odinga nje uJesu, must come to us with a pin code and kri 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 athola uJesu.
Kumelwe ukuthi lowo muntu omdingayo uJesu eze kithi ngecode yepini. Bese ke mayifake le code amthola uJesu.
Uyabona ukuthi nokufika lapha na kwenye inkathi uthi uyakhipha ukuthi ushaye bese kuphuma iphepha lekutshela ukuthi funds are not sufficient. Khulume ngesiNgisi.
Have you ever got to an ATM and then you put in a number and then you get a piece of paper that says funds insufficient?
Uyabona ukuba uyisisebenzi sikaNkuluNkulu abantu bathi kri kri kri. Not sufficient.
Now, how is it when people come to us and they need Christ and they only get the answer, funds insufficient?
Injalo indaba. Sigcina ke ngokuthi in our care and kufanele abantu bathole uJesu kithi. People must get Christ. Christ in you. Christ in you, the hope of glory. Lisho njalo izwi likaNkuluNkulu. Christ in you, the hope of glory.
Kumele ukuba abantu bamthole uJesu kuwe ithemba lenkazimulo.
If you are a leader, you must expect to receive heavy blows. Expect heavy blows.
Njengomholi kumele ukuba ulindele ukushaywa kanzima.
Sometimes the blows that can send you to a canvas. But we are knocked down, but you are not knocked out.
Ngesinye isikhathi lokhu kushaywa kube nzima kangaka kukulahle phansi. Kodwa noma usulahle phansi awukagqedelwa.
Why? Because we carry Jesus Christ in us, in our lives.
Ngani? Ngoba simphethe uJesu ezimpilweni zethu.
Jesus himself was knocked down.
uJesu ngokwakhe walahlwa phansi.
But he took the mandatory count. Oh, isn't this sasa boxing? I love boxing. Yeah.
Kota,
he took a mandatory count and beat the count.
UJesu walinda ukuze babale ngoba kufanele ukuthi babale. Kota mase kuphela ukubala wavuka futhi.
Oh. Yo! Ngikangibone bazalwane uthola ukuthi ibhoksa liwisiwe lavuka lawiswa lavuka lithi lona malivuka limshaye lona de liwisa limshaye nge knockout.
Because it happens that a boxer gets knocked down and he gets up again, gets knocked down again and he gets up and then he plants the knockout blow on his opponent.
And that's what Jesus did to the devil. Uthole lo muntu oke wawa phansi with scars and bruises, but uthala ibhande. He's a champion.
A person with those scars and those marks, when he is victorious, Those are the marks of a champion.
UJesu njalo ethenye ingane ngiyazi ngangilalele nje iradio yami ngihamba lapha emotweni ngiyakuzwa ukuthi okumfana lokhu kuthi uyu uJesu lo ngibona amanxebe ezandleni.
And that's how Jesus is.
He has scars and bruises, but he is a champion for a world without end.
Yenage unamanxeba kodwa uliqhawe kulo izwe elingapheli.
Sesawina ingane kaBaba uNkulunkulu.
We've already been victorious, God's children.
We sinqoba ngaye.
We are victorious through him.
I ngilangazelela usuku. I am longing for the day.
Ngilangazelela usuku.
Lapha sonke siyobe sesimi phambi kukaNkulunkulu. Uyabona sazana ngani yakwethu. Wedlula kulesi yasimi esinjeyana.
We stand before God and where we can speak and say, oh, you were able to go through that storm.
Uthi nawe, hey, ngangedlula nguba. Jesu lo.
And then you say, how would I have ever been able to do it in my own strength? It's only because of Jesus.
Ngithina ngalendaba yami ke ngisakhuluma lokho. Ngicela indaba ke manje.
Now I just want to relate this. In closing,
ngangisepitoli some years back, sengijika ke sengibuya ke ngingena egarage.
I was in Pretoria and on the way back I went into a garage.
Fike ngithela upetrolo ngithi dungilambile ke sengilambile.
Now I poured in some petrol, I was hungry by that time.
Ebese ngisuka lapha sengiye tea room lase garage.
So I went to the garage as a tea room.
Kufike ke manje sengithenga. Mangena athi lo mnikazi wetroom sawubona umfundisi awangkwazi kule ndawo.
And then as I got into the tea room, the person there greeted me and said, good day reverend, I don't know you being in this area.
Ebese ngithi mina cha ngiqhamuka le KwaZulu Natal KZN.
I said, no, well I'm not from here, I'm from KZN.
Ungakwabani umfundisi bese ngithi ngingwase Mambatheni.
And then he asked, Reverend, who are you? And I said, I'm Mbata, with a Mbata surname.
Kwagu koninsis yagitige la pe Mambatheni ya itu mile. Ebe se tu mwakboga sosobala.
And there was somebody from the Mbata family who's quite well known and said, are you related to so-and-so?
Ebe se ngitimina, I know guti Mbata nje. Ukoko munye, se yinle yotwa, one family.
And I said, no, it's not only that we're related, we are from the same family. And then I asked him, do you know Sosobala? And then he didn't say, no, I know him.
Now,
for those who don't know Sosobala, let me just add this,
yes,
that Sosobala was a famous witch doctor and famous for doing amazing supernatural things, things that you cannot explain with Western medicine and science. And so the man said, he didn't say, I know Sosobala. He said, you look at all these shelves, look at everything in this business. That's because of Sosobala.
Yes. At Simingaye.
And he said, we exist and we are here and prosper because of him.
Bapi abantu bakaNkulu ukhomba izitambu ukhomba amaphotela ngithi mina ngithe imfwa kithi ungamaphotela uyimpupho uyizitambu ungopeanut butter uy ungojamu ukhonjwa lapha emashalofini ngithi bapha abantu abathi simi ngoJesu Jesu lowo.
So he pointed at the stock on his shelves, the flour, the peanut butter, the butter, everything there, And he said, that's because of him. Where are the people that will say we are what we are because of Christ and because of what he's done?
Udumo luyohlala lungolo lakho njalo, Baba wethu ongcwele.
Our Heavenly Father, you are worthy of all honor and praise.
Ngoba nguwe ekuqaleni, nguwe ekugcineni, ungujikelele.
You are the Alpha and the Omega, the beginning and the end, and you are omnipresent.
Nkosi Jesu, walimisa lamalathi mpo olithi ngaphandle kwakho singenze lutho.
Lord, you said that without you, we can do nothing.
Sibonga umusa wakho, sibonga uthando lwakho nokusihlanganisa kanjena zulu lamazulu.
Thank you, Lord, for your love and your mercy that you brought us together like this.
Qhubeka unathi Nkulunkulu wethu ingcwele uzukufeze konke lokho the uma sihlanganisa kanje wawukhlosile ngathi.
Lord, wouldn't you please continue to be with us, and that you will bring to fulfillment your purpose for which you've brought us together.
Sikhuleka egameni lika Jesu owaliphakamisa uNkulunkulu laweqa onke amanye amagama.
We ask and we pray this in the name of Jesus Christ, the name that you have raised above every other name.
Igama uNkulunkulu owayixhumanisa ngalo nezoni.
And Lord, this is the name through which you have joined the world.
Igama uNkulunkulu othethelela ngalo izoni zamukeleke kuwe sezizidalwe zintsha.
And the name through which you have saved and forgiven sinners and made them to be a new creation.
Yenake okhone busa nawe nomoya ingcwele. Amen.
And we ask this also with the one who reigns with you, the Holy Spirit.